Wachari wakusomozo lo muendo mutono kwa basawa wakula marwaida ga government mu district ya Mukono. Nga eranga chela likiriza nyaba kulembeza mchitundu chino na yenge ntabwe. Eva kubuta baida uwa kachika kagabe mirimo mu district ya ogeru wako ye Mukono. Okusinzira kunampala wabakozi ba government o wa district ya enoka wa Damba Henry. Wabadanyu amno msasofe kasosi mkaga ngambuli la kuntekateka za minisebi ya bulamu mugwanga. Zerina ezo kutegeka olukungana e Mukono wajite baraza. Ngarutu nuridanyo okwongera okutumbula ebyobulamu mu kitundu kino olw'okubeera okusabbiiti eno olunaku olw'okutaano ekisowera mu disitulikiti y'e Mukono n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyobulamu e Mukono bwati bwagambye Damba Henry.
Tukyalina ekizibu eky'obungi bw'abasawo kubanga bw'otunulira mu Mukono ku buli basawo 10 tulinako basawo 3. Kiba kitegeeza nti omusawo gwe tulina akole emirimu gy'abasawo abalala babiri, so akole emirimu gy'abantu basatu. Katucha ino obuzibu obwo naye era tugezaako okumusalira eddagala era mu bbanga erisaizi yeewala alakola banga okuwandiika abasawo nga tweyongera ku bungi.
Kawo Damba Henry era yongedde okulambulula ku nteekateeka eno erukuŋŋaana lw'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mukono n'akoowoola bannayuganda okulwettanira.
Tulinamu olukiiko lwetwandiise baraza lwetutegeka ekisowera primary school. Kisowera primary school eri mu Nnama naye nga olukiiko olwo baraza egenda kwesigama ku byabulamu. Mu baraza eyo tugenda kubeera n'omuwandiisi ow'enkalakkalira owa minisitule y'ebyobulamu permanent secretary Dr. Diana Atwine n'abakulu bonna mu minisitule y'ebyobulamu. Tugenda kubeera n'abantu bavunaanyizibwa ku byobulamu mu disitulikiti tusaba abantu bajje tuogerere wamu tulalabe ebyo ebintu bye tuyinza okwongeramu wa wabula akayole mu buweereza bwe tulabe wa wetutuuse ate tulabe engeri gye tuyinza okweyongera mu maaso.